Mpolaye mo tsheka sekoloto ke ne tshwenya tsaka
Production. Yeah.